Trendybeats.com.
Yani I gotta make it edible.
Yani iko ndani. Yani wahisi mtaonja kwa umbali.
Edible.
Yani for the masses. Mtalishi mtadhani hii ni classy.
Edible.
Yani si wanime. Si marathon lazima watu washibe.
Edible.
Yani badilike. Give you the music you gon' jump for the week.
Yani iko ndani. Mtaonja kwa umbali. Yani for the masses. Mtadhani hii ni classic. Yani si wanyime. Lazima watu washibe. Yani badilike. Give you the music you gon' jump for the weekend.
More music on trendybeats.com.